KYXXX.
What about that, nigga?
Ibyo kurazaho nabyumva nyuma fasoni ibyaba apps bomba cyangwa gafusonduri ni daf gang santa jenga buda pekoni tete ziti vuvu nare tusha genda nasoni sante naga hezo mba ndivudu nchoma zaburi sinja chachi chane ndumurasi dini nyakuri mundi chachimwe kwicha apu ndidi chapuzi kunda yezu na mary gusani wandi chachumi nakuze nanduranya naremya banzi jana imvura yahuranya njya topati na mutaka niko nabonye keji mwemeza ko nzamukaba nyuma yo kwimikwa n'igiri yanjye izamufata nasize nwa gishenu mwaka ntagukaya ushize mbiga snitch papi gitwe ndahuranya nasize micyango jipu chaka white nta mukara za 15 da sweet praga nshore mwaka izaza nateye icyuma up ndara station yaba face nahize we ichika nsanga konsi yahagaze ndamucika gute kandi imbere popa kanuye na revive zimi hari neza komba nyata se life
simumbuye extra money Gucci shoes, Louis Vuitton, Sade money. Iba gushaka ibicerari cyayi money money. Iba gukunda cash, biri fanu gondi funny ha. Nahizi shaza muri piti heri kofi. Nacyiswe kiwa mutima na street made in body. Mwapakinye najya bonye paja ora movie. Muri exit, nabaye verse singuye mukuri ha. Uvaho ngiye hose ngenda na Joko. Umve ko imibabaro yanjye ndesa inseko. Prices on you, 15 bevel, smoking flowers Mwogo ya nyo hasha mimjiro Aise anje, CSI, hii story ni true Naridi hasu, wunda shaka kujera kubitu Nekati ya makuchi pangla, sinzi menerifu Nimuri haso kugaigo, kibi jamu jifu
Ibyo kuraza ho, nabyumva nyuma fasoni Ibyaba apps, bomba cyangwa gafusonduri Ni daf gang, santa jenga buda pekoni Tete ziti vuvu, nare tusha jenga nasoni Ibyo kuraza ho, nabyumva nyuma fasoni Ibyaba apps, bomba cyangwa gafusonduri Ni daf gang, santa jenga buda pekoni Dede ziti vuvu, nare tusha jenga nasoni